Jordan Michael.
Itikasi kibao nini?
Diamond?
Kuna mwenda mwingine vikari ya wachanganyi.
Lidwa Spider.
Baba kama Spider.
Ayampoi? Serengo namba 7.
Vichungu vizuri.
Matufa Tandare.
Nangu Nembo.
Matufa Msasani.
Msasa
Torino. Okay.
Kunde,
don't you shake your money, ma? Gano, rapu, wow, wow. Medi, propapuji, cheesy, nangu minyori, crazy,
nangu zungu sira,
nangu siri bishara meja, taira. Watu te bisa gen,
ego mbiri,
uyo, 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 uyo.
Medi, kila.
Kwekesho siku siku manane kawado.
Supply. Ebi msalamu na ya pe moja moja tatu.
pishi. Watoto wa kibati, sami supplier. Watoto wa pambiku, watoto wa mtora kana lidi. Mbubike, mani zipiti, zipiti, zipiti. Kuzo spider, mana kuskai. Watoto wa chamaz, wake na face up. Watoto wa karantini, bagara mwenye. Nigia sea. Tempo será assim na pia.
É mananga, more time.